Makuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.
Naitwa Kondela. Can I tell you how I love you? So simple. How you kiss me? So simple. Can I tell you how I miss you? So simple. How you hug me? So simple. How I need you. Vile hisia zinanifanya nikupende sana kuliko jana. Siwezi jizuia nikikuona na baki tunaguna.
Jazz up.